kati ya wakiso elimumbera ya kutiru wabana rato habari wakati wa miaka kumina rinye miaka kumina musambo okwe yongelo kufune mbuto ngatipa netoka chukanga chino chonge dokubera likiriza anti buli sabiti wafuna wabana habasuma musambo hababaze kudori ya government ya wakiso leta center po okufuna obujanjabi okusindra kumusawo beti na buganda agambi enti ngonono ya miuka akulire byobula mu district yena agambi enti abana abali mu dwaliro lino banji dala chukanga tebali mu dwaliro lya government lyokka na mulwaliro agobwa nanyine wamagwe banji baddukiddeyo ategezezza nti nokiragira ddala ekifaananyi ekibi abaana babanga beeyongedde ogenda ate okufuna embuto n'abandi bafunayo ebizibu bitali bimu.